babiri netufukirira era babiri ebibala byabala wali wali ebikubali omukwano gwo mukayembe wansuubiza kufana bulamu bweno bimenya newekyanga akayimba kanaku wewayambala engoye baby nondekanga tangadde laba maziga kupira obuno obutemu bwennyini laavu byonkoseza bimala ngenda kutimbisa ebipande malemba gambe osanyalaza omwoyo n'ebisaani ngenda kweyuzayuza nze ngenda kwetukatuka baby ngenda kwesaddaaka laba omutima bituli alengera enkofu nakukola kiki naye 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 bakola muki naye naye weyanchawa nze nenjagala wankola biki naye 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 bakola muki naye naye weyanchawa nze nenjagala nachaiba gwe nayagala eyanjagala yeyankowa yazalibwa mukazi nga nze talina kisa yanesamba ansuza ntunula asibya neyogeza neyogeza yogeza yogeza tafaanana balala obulungi gwe mubala omwana w'abato kiwato kya namuziga akaliri akabiri nga sinnakulaba owalaye siriterera nakukola kiki naye 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 bakola muki naye naye weyanchawa nze nenjagala wankola biki naye 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 bakola muki naye naye weyanchawa nze nenjagala
I dance to the tune, I dance to the beat. A sweet smell from a broken heart. And this is your song, and this is your dream. I sing along with this pain. Destiny, destiny, destiny. You are my destiny. Everything, everything.